calm and music.
Konde is my home. Niko na baby le, toto mzuri.
Yeah.
Ananipa mapenzi kumuacha siwezi. Kanipiga kitanzi kuchomoka siwezi. Yudo kwa baby, baby le. Kesi hemi, debile. Na mchapa dokola, pingine na komba mahela. Shola ananipenda mi, ananizimia mi. Sifanyi kitu bila ye, na imba mziki mina ye. Niko na baby le, toto mzuri.
Yeah. Baby le.
Nimedata na wewe hani tulia nami. Unanipa raha kila sawe kwangu nuru wa shata. Tunde home kwa wazazi, tusishie tu mapenzi. Weni wangu toka enzi. Baby le. Tunde home kwa wazazi, tusishie tu mapenzi. Weni wangu toka enzi. Baby le.
Niko na baby le. Toto mzuri.
Niko na baby le.
Toto mzuri.
Niko na baby le.
Toto mzuri.
Niko na baby le.
Niko na baby le.
Toto mzuri. Yeah. Baby le. Yeah. Baby le.
Ramsey.
Niko na wedding.
I love you.